Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamsare sappo e didi lewru October hitande 2023 yambe sappo jidda bi ke silma e chapan nay joy maison de la presse pomo ko don juccino kabaruji di kigen hande woni Ali Cissé kanko mo do watara wonto boggi jande to RM Matrice M mo do woni pikiri her mo leedi amen de warto fa nawtoro e lana heba habudo nyaw bubalo ude linji kebe defo hitande 2023 kanyo en kana wondi domtude fa hamma orientation ngaji mu em parti politique en fa yetto narobe wotiji di ngala e parti en wala won datol ngol warta fa holitengol hani jokkude goloji mudum fuddi bete hande bamako do sakrabe hedi be don sembe kabaruji di min jogani on kigede hande bisimna modon be hedade do hono no kulitirimi om jomle sembe kabaruji di leedi malini wara fa heba pikir di do balle imadaraji mudum fa haba nyaw bubalo yode leedi amendi inde oro pikir woni R21 Matrice M holitama malin kobe sappo di lewru octobre bete hande bamako do yurdo to sedene bin yurdo fedene mo ndudirta centre de recherche et de formation sur le paludisme MRTC lewi horebe de do fedde oro pikir ka holitama wiide darne mudum ana momni sanne de sukabe puddobe duubi sukobe puddobe lebbi joyi yaade duubi tati o hebi sambe do lebbi leede nay kewa kewen famdal kedo Ousmane Niall Boule sitasi dibi
o vaccin keso darama do sukabe ujiner e temme didon be lebbi joyi yaade lebbi chapantati e jeego le mali le nokkuje do tewtungoji watte bangal safare jito buguni to e welesi bugu don ko OMS ndarti R21 Matrix M anan fuddude sawridede le lebbi ngaroji don ko holliti wiide professeur Alhassane Dikko horejo gollide noditende unité de recherche clinique welesi bugu e buguni
le vaccin R21
c'est ne pikri ana moddi sanne sabe dum safare bubal jabi moodi ya ama jati cagane fuddi pesugal arandere mede domi kedda ni pikkiri pamde lebbi joy yaade lebbi jeddi ni pikkiri tan nokkude fu e ciogu jafudo
titala mudon ana wodi sanne ley leydi malindi illa hitande 2022 nyaw bubala e wi colonel Aissata Kone directrice au programme communautaire habude e nyaw bubala ko heewi ana wondi e yarude yeso yalla titallaaji di ana kebene jogala
torra ko naari bangal habude nyaw buballe leydi malindi dum wawa hebde lawol feeso wala ni jamar famitne de kutteji mudum torra goto woldo ton ko sabi binta bubal yo tuni nanal mudum
e wi de gollide communauté habugol e nyaw bubala million terme de vaccin o woni ko doma nawtirede le hitande 2024 holtinde wiide R21 Matrix M institut serum dende kany wondi e moyinde don université Oxford Royaume Uni wondi e hunciande don hore kanjun woni vaccin dido bo tiagal RTSS kanyun du ko welta wiide ana wodi nafa bangal sawrugol o nyaw
le nyaloma hande o holitama wiide leedi amendi yimbel chapanta jeegom e didon wonbe nyaw mo noddirta dengo o woni mu'en goto yawti taton kanyo enka ana wondi tutude faham diyam le kulato nyaw o satti sanne woni kulikoro segu motti fa to ngalure bamako ne odo kabaru ka gollirgal kuma ningal challal leedi amendi holitidum le imadaraji fa sako odo nyawdu horebe holiti wiide waran fuddude imadaraji moodi yallana martina jamande kumpa dati de hani jokkude be ngaran sembinde golliji be ngaran sembinde bangal yimbel kabobe do nyawdu kaaki gollirde sakrabe hedibe ono bay tottude hakkilaji modo fuddo dido kabaruji do hella am Facebook na do Twitter mi haltani on dou le sembe kabaruji di parti politique en fayeto yimbele nartobe wotiji di ngala e parti fe goto wom datul ngol warta fa holitele nyalade ngarode ngo hani jokkude o do ngal do kawrtal ngado ngal balde didi golliji mudum fuddi bete hande bamako do fedde nebe noddirta centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMD de le gollidal hakkune mudum le fedde nebe noddirta institut national pour la démocratie NDI woni landin be ngal do kawrtal fana mudum woni tewtude yalla yimbele fuube golliji wotiji wodan le leendi an heba famude ko woni nuygal sariya mo wotiji de han yarde le mudum fa kemen famtare fa hamne kedde no mor wangal e sita sidibi
sariyaji ko nayri bangal wotiji di dum pamama fati yoga e darto wotiji be mette so bami fa wotiji ngadi le nokko o non kanko Boubacar Sandina Camara o hollitiri wite
les elections ko
wotingaaji yo kulleji tiddi wadede sanne du sabi so medde fiya dabireji yalla parti basi fu matele di golleji sabi sariya ko nayri bangal di wotingaaji holliti wina parti politique fu an han batte isariyaji sabi yoga mebbe kalta jamaare hono golleji mawdi ibe hani wadde cagas lamgen di jamaare hasingin e mudum gal e warta jamaare tan dokkade kalsi kan e kadule wotnobe tile
ça c'est de la corruption
pelle parti politique de mbi an beltile o do golle sanne be ngadi no dango fewti e lamu o no dido sariyaji kani rewirete docteur Hamad Diallo goto gonle fedde kodem
c'est une très bonne chose
o dabiri fiadu hono lobber sanne mini tijji hannen lamo an han fi dabiriji hollita tagoji lobbi goddi di homa fu han pamde le watti di woti ngaji sabi so dun wadaka demokrasi mo halta hala mudon dawla mudun timman mali tampi sanne gawala la fi sariaji sariaji di battaken tan homa fu an han golludude no dati sariaji hollita
travaille dans le cadre de l'éthique
le dido golleji so timmi pelle de fu ngarna cinnina talkuru ko nayri bangal sariaji wotiji le ko warata
yontere ciagal ko cuudi e collège di fuɗɗiti le leydi amen ndi yimɓe le keɓɓe defo hitan 2023 kañum en kano wondi domde fa hamma orientation ngaji mum'en oɗo kabaru kana sugli sanne sarab sukaɓe janggoɓe eɓe nada kana koɓe leydi amen ndi fiya dabereji ɗi wawi fu yalla ɓeɗo sukaɓe kañum en do ana heɓa nangude lawol e collège mum'en fa keɓen famtare ken hande keɗɗen sita sidibe Oumar Waygelu
sarab sukaɓe janggoɓe l'école holliti kañum waɗi imma daraji mawɗi hewti horeɓe humde kabaru jande l'école yalla anta ko sami bini wasde wadde orientation e watti muɗum dawɗa sako kañum neɗɗo goto jaɗo le fedde noddirtene fédération des parents d'éloji Mali o holliti hakkille makko ana jotti hen
min gonɗo landol eɗen kan landade kamɓe humniɓe kabaru jande l'école saabi de cuuɗi académie ɗi kañi en daronto ko nayri bangal ɗo sukaɓe kannaɓeɗe le lycée ngaji kañi le école ngaji professionnel kaso hono ɗiɗo golleji gaƴi fo ɓe gaɗanno ɓe gatta fo yalla sukaɓe ana kewto adiɓe ɗum fuɗɗode jande
lewi baale sukaɓe jango en l'école ko noddirta ayam ɓe holliti kañi ndi waɗi immadaraji mawɗi hewti laamu koɓe ga fo hannde lonki heɓɗen lawol Mamadou Mayga kañum secrétaire administratif baale sukaɓe jango l'école leydi Mali ayam
foti duuɓi ɗiɗi na duuɓi tati ñalawma hannden o min gaɗɗi golɗo landol fewde e suudu ministre humniɗo kabaru jande yalla ɓeɗo sukaɓe ana keɓene dabare waɗeno watte fof orientation fati ɗum tan na koyɗe saabi de soɓe janggay tan kutteji muɗum yiyete e maɓɓe ñalawma hannde on ni oɗo golle
meccitunde miccagan immadaraji amen yalla ministre humin kabaru jande ne ana heɓa holli haqqille muɗum o kabaru ɗo heɓen lawol
le leydi amen ndi gaɗoɓe awgal ɓe holliti wiide ana wondi fewde tiɗɗalaji mawɗi ne ñalawma hannde o ɗum woni natugol ndiyaɗa fayetto waytogol wakkati o horeɓe maɓɓe horeɓe kumaniɓe gollirgal ngal le leydi holliti wiide awgal le leydi sa ɓammi keɓal leydi e hoore fuu tiɗi fa tati fa ko yowi ɗum woni feccere muɗum lehem natugol ndiyam kañe awgal ɗum woni sisile ɗum woni haala amen dossier ñalɗi la semaine ñalawma hannde o Halima Yatara landini ɗum kañe keƴaɓe amen gonɓe le crédit ji ɗani ko Oumar Waygelu Ousmane Ñaly Wuuli fewni en ɗo hen
ɓamde kuli koro fa garda sigu kañi e diire fa jottiɗa mahina le laamu Bofula be région Kay awoɓe wonɓe toon ɓe kolliti liɗɗi keɓataki wattu joni o feewi woɓɓe maɓɓe kollitiɗo ko laati sababu muɗum no maayoji ɗin gondi e natirno woɓɓe do kolliti wiide kuɗɗe bonɗe ko wattete le maayoji ɗi ko ɗum laati sababu muɗum
usinafa batan monnaɓe
arande miɗen keɓanno sanne le awgal ka joni wona noon ɗum worri mbeɗa golla le nokku centre bozo daga golleji ɗi ana gondi le wattu ndungu o ka liƴƴi ana fanɗi ko keɓete joni batte nabbugol ndiyam maayo heɓude liƴƴi joni wona ko yaafi seni ndungu o ɓareke timmude nden min ɓurata heɓude liƴƴi
kamɓe sottoɓe bubbi kañe moƴƴinoɓe wonɓe ɗo boma ko ɗo fuɗɗon tawa ɓe kollitiɗi ñalawma hannde o cogguji maɓɓe ɗi antaɗi sanne eɓe jogitiɗi allaji mawɗi du
le o wattu luuma taruji ana taaɗi yimɓe ƴiwroɓe gelle ɓattiɗe maayo ngo woni garoɓe sodde taruji kewɗe min gollirata komin jogui ana heewi si mbiɗa sotta taruji to diire to ka nabbugol ndiyam maayo ngo tanni golleji amen
ɗo tawde foto kuli koroto kamɓe sodoɓe so cotta liɗɗiɓe ɓe mbi eɓe keɓali hen seeɗa seeɗa keɗɗemo kanko madame Kita Kadija to Kulbali o komo sifi do hen
nafa ana woodi e suttugol liƴƴi ka saabe nabbugol ndiyam maayo ngo le o wakkati liƴƴi ana panɗi ko keɓete ka miɗen keɓa suttude seeɗa komin keɓata ɗo ɗum
laamiɓe kabaru awgal le leydi ndi kolliti wiide wattu jono darde awgal ana mawni sanne le majjunduɓe mbi yimɓele maɓɓe ko ɓuuri temettato e capanɗe jeegoyma e jeegoyma kañum gondi e faabade jamare nde Nuhum Berthe kañum laami kabaru awgal le leydi ndi
fa baasiji kaɓe hakkunde awtoɓe min joini baale awtoɓe le commune ngaji segu motti kay fa yettade joyla yettade capantati e goho lewru utti aɓɓeni ndu wattu gonɗe joni o adadu liƴƴi komin keeɓi ana yaha toon ngaji ujuna capanɗe e jeenayyi e joyyi e temere jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi
tawede wiide kamɓe awoɓɓe ɓe mbiɓe kaaja laamu o faaboɓe fur laamu koɓɓe mbi imma daraja no gondi e wadde dow hen le nokkule kewɗe miccitiɗe wille imma daraji kanɗi waɗeɗɗi le ko warta koɓe ƴewtoto yalla hono kabaru awgal hani yarde yesso le leydi ndi
sakiraɓe on keeɓi faam sanne anda ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi kikinani ga fanjeye fe nokkuɗe seeɗa yewtere amen nde na wodi wassalam
ñ ñaw jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministère darado do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibi len niwat fu ndento e odo ñaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na wala hore na wala cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawne kanyu e puye e cialdi modo
odo ñaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo ñaw no newiri
udde nokuje fu to moto ton diyan
lele le arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
denteredu e arkillaji borne kaddeledu kuubode e cialdi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tundan hudo njuppo nyama modon kanyu e yonom
oron bayi wujade nebe meji e cialdi modon e cialdi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabondirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmeni
magazine amen tous les enfants nyaloma hande o ana woni do nyaloma ke ina do sukaabe rewbe jambina do sappo e go lewru octobre hono hitane fu sisilmo chubli hitane hikane woni le hejintini wolede amen di sukaabe rewbe kanyu en do darna mudum ana le hemle landin be gal do o do nyaloma do e wattu e jodo mabbe wana tam halde ha wana tam halde ko woni hakkunde sukaabe rewbe kanye worbe le lindi medu jodaade fa haltude kabaruji mawdi latar sababu waitide hakkilaji no yimbe be hore wordin hono fu hakkiji sukaabe rewbe wordi lede amen di magazine amen hande o land ana jabo landon gol andi ko mi sita sidi men pewne do hem kireja le lede amen di duubi mo suka debbo hurtuto e mudum wana gotul nokkulede fu sidi mohammed kulibali conseiller sud ministre kumani do yiwara rewbe galle fa yetto sukaabe holiti wiire dum yo saabi ko fina tawaji amen di waldale lindi o beedi hala wiire imadraji kewdi goddi woni ngada le lede amen di yottare kanan koobe yella duubi mo suka debbo hurtuto e mudum ana wartire duubi sappo e jeegom dum dukina tawa sara mudum hokka yamirore mudum
la question du mariage au mali
kabaru dewgan yo hune finatta wonon som am misali sariaji jantande hadde sukaabe kan de galle ana hala dum holitama wi wibbi debbo hana hursnere caggan su yottandi sappo e jitti ngam matama wi yogabe mebbe ana hursnere tawa fotay dub sappo e jitti leetane 2011 dabiriji bamama to president leedni joddin sariya goto ko habta di kulleji sukaabe robe ana hursnere giddi dum sappo e jeegon caggan yamirore saramu
en une exception qui a remis l'âge à 16 ans mais sur autorisation
sukaabe rewbe kanye worbe no nangirte kana sirti sanne li galleji yogaji li leedi amendi nam holitiri wiide Yusuf Bagayogo kanko woni ardi do gollirgal kumani do yirwere rewbe sukaabe fa to galle li leedi amendi o wi sarabe ko heewi mu en fu sukaabe worbe burani dum en sukaabe rewbe
la fi
sukaabe rewbe ko heewi hannen ana nangira ciagan juude li galleji ko heewi sabe homa fu ana mila bibbe gorko won ko haani lunde galle nga wala debbo heewi ana mila hannen bibbe debbo juuti boy fu yaltan sur ba mudun ya mudina sur baba janan sabi hannen ko heemebe ana faabo bitte gorko ko bitte roobe do kulleji fu ko humni kabaaru hunjumon leedi yar
de la nation
segule commune sebe bugu min jido to e mariam kuyati kanko woni lamido waldene be noddirta jigiyatu om wandi wadde imadraji ana heba duubi sappo jom yella sukaabe rewbe ana heddo jangude tawede majjum fu holti wiide walde mako ana wundi fewde tiddalaji kewdi bangal hunchande hore hakkeji bedo sukaabe rewbe
les obstacles
torra modon matata ton lafi hebude bale ko fabto amen ka balleku le golleji amen di debel mudun jamaare ko heewi hakkile mu kaydi amen ana serti ngamed wonde fide dabireji yalla di torat di fu an hebne jogala dum wawa hebde lawon fede so wala ni wada imadraji me famtina jamaare yalla di hakkileji bondi ana acce
lami do parlement des enfants bamako do kanyum dum dom tawa lewi mako tawere imadraji de kana ko be leji amen di wadi di fu jande sukaabe rewbe le lindi ka wana hunde newinde fey watude be dewle tawbe jottaaki du e hunde ne sanne mo ngondi fewde mudum Imran Ag Mohamed El Maulud woni lami do parlement des enfants bamako do
gedi ciagane saraji ko heewi ita ko naare bangal hadje sukaabe natin sabe hande sukaabe heewbe heewta hadjeji mu en gaddu e tawede fu fa handen ku yata sukaabe ujnyaaji wonku longi hebude lawol honene jangata le leedi malnin yoga be bibbe robe jaati ana hursnede ta dum yo tan sappo jetti torraji mawdi medde won le mudum bangal sukaabe kabbe robe ku natto sabe heewta moƴƴiji maɓɓe hono misal jannde nanndal muɗum.
Hitaane hikka fewde yambingol ñalawma keeɗenaaɗo suka debbo le adnaaro Allah ndu kuleji kewɗi woni ko sukaaɓe rewɓe lanndinana le leydi amen ndil hakkunde majji ana daɗondirgol banngal defu haalde yeeso jama kañum ko nanndi muɗum. Suudu kumaniɗo yerwere sukaaɓe le leydi amen ndi holiti wiide waɗi ɗum fuu yalla ɓeeɗo sukaaɓe rewɓe ana heɓa yerwude e yahde yeeso.